got that good CC. Oh, CC. The way you look like Rihanna. She go take your titty Diana. You know you gon' be see banana. Nana, oh nana. You chop on my cross, look malijuana. You mommy fuko fuko, I'm a jazzana. Kaka kum kit na sema abana. Abana, oh abana. Yani ka mama, kindizia na to ipawalia. Oh mama, ina teta kidan. Kikila tawi anadalia. Oh mama, kama na funguana. Tia kika kikia. Oh mama, namlia mkuya. Tia taena kuwa jipia. Oh mama, oh sisi, bad girl go sisi, oh sisi, oh sisi, bad girl go sisi, oh sisi. Katotoka naibu, kakosha ye. Kutoka nangata kucha, katamtam zabibu, kanigaye. Nika shikishe ukuta, katibuwe sibu sibu, nika dandie. Juji nipanda shuka, kama doka nikatibu, kajisikie. Sindano kipita kwa nyufa. Chunga penzi nisiwe ngonjenga, nikayo yoma, kisa macho kuona. Watani bebe kwenye majela vio maoma. Nawashawa api nekukune. Nekupe mambo kwanune. Basi zungusha pangabo. Cheza kibinda nkoli. Katika baby zungushe baka chini. Oh, sisi.